I bɛ kalan kɛ dugu kɔnɔ wa?
Ayi, n tɛ kalan kɛ dugu kɔnɔ. N bɛ kalan kɛ centre la.
A bɛ kalan kɛ centre la wa?
Ayi, a tɛ kalan kɛ centre la. A bɛ kalan kɛ dugu kɔnɔ.